Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one ne.
Yamiba, a moquaba. Sans a brain way any. When himself be such a bread bayer, I upon him cost a bread. Now watch me and Senny, and yes, she are. I didn't come up. Yes, sir, ye cassafa. I deal that on your uncle pony trim up. In I am Mammy Mary, and a Mike, and Momo betray ye, I deal that. Na ene, ye kwa du siyampo froso. Sa ube kaya enchei. TV so, internet so. Na ye ma, sa abrantie ya, o ye movie a ye freno, Black Panther, Chadwick Boseman, wewu. Ye bisa se diye ni kunu a ye se, a ye, cancer. Hey, inti se Boseman ti ase ye no o cancer. Eni ene, ye bisa ye hon, se cancer kwa ye diye badye. Ni enye ni pa mienu. Omuso mwa abe info pa, omu betre ye, cancer na boss ye, eni ni tip ya pa. Na ansani ya besha asye no, meko wa onomuso, na no, omada omu huwe diachre ye. Papa, intintin suope, ube boudini ni ya hunu bebi ya ufri ya oba.
Mbato midi de Stephen Kwachi, papa ye nya uso SDHH.
Papa mwa kwa ba?
Ya yeah, eja.
Apo midi mre mkoso osu mwa bay.
Mbato yo.
Ura. Wada Roma, usudin.
Efremi Rakobano.
Eja bano.
Bacha.
Ususu ya mwakwa wa.
Elas.
Apo mudi mkwa suwa breada, mwusi. Sadi ya mesha asi ya mekan yeno. Ene ya we kansa. Ya, ya kan kasa ya mu ya frenu kukram. Ya kasa kukram wa. Ana kansa. E ya diya baadie.
Ya kasa kansa, ana kukram. Na sichira nise kukram yariye.
Mm-hmm.
Ya kan kukram wa. Adia ajini hini. Nebia kwa mbisu no enti mungko.
Okay.
Eni ya kano kukram. Na sana kansa yari enonso etie. Enti ya kukram. Sana ya kano. Na eti muto nipeduyano fambe bia. Na niko ya dini niti na umu freno. Se ya kukram yari eno.
Midasi. Ayaroko. Kwa kakaraka umaye. Baba kansa. Kansa. Yadie beno.
Oh. Sadie. Mr. Steven Eddy can achieve one. I'm say, I say, we need to do am. You bro said the need to do am so. Into no my fan Zebia say need to do am na a kabo ma a ye nino. My fan say, I so be a di ayo ha. Na di ayo bro ha. Ni be 2,000. 4,000 the abroson and a friend cancer in the cancer not chese ye ni pedrian mu akwa ni bi enyi ni atraso ana se ebi nso on mo kra enye se enyi ni atraso ni mu enyi ni nso eba bebre se ofa cancer bit se ana akokro bit se emoja mu die e leukemia na emoja no enyi ni but aba o system ni e dosun broso na ese wenya kokram no
yo me dasi nchiremu mi jidi se me ne ni a otie mi ya tiase na me yede ma hunu se cancer no menya bi ana mi nya bi ana brante ya me ni tie wenya cancer no bi me yede ma hunu
ni etie ne se yemfa no se obi ewo no fo mu kokram ya ka ho ase mi se e sha sia abaketua bi obi nsa abaketua bi abeda wo no fum se ba se uhu na wa ntu ho anamo ankwa ya sabia ni anhwehwe mu obi nsa wo ha na enyini o ni beba wo soro na ada no kokram se e ba se wa ntu ho anamo ntem se na me di kan kan ya na ena obi hun se e de how no sunsun so obani bi fa bro I feel so to the bia your prostate cancer
okay
and also there e ye mema no e na enya e na ye ma enya bi na e no so e sha ase a obi hun se bi o hawo junson tem baby prostate no wono e be enlarge ana se be kese se e ba se wo sha ase se wo junson tem a e wo msa yare mata ho ahodo obi timu ma ojun so ntem de na ese wutu ho na mon kwa ya sabia na bia ye twa scan ana ye hwehwe mu bi hu nse e ye bia na na se ye bia ya hyase se ye tu ho na mon se le bebetu maboa na ye timu asia no mben bebre no se ye hu bibi sa na se ye tu ho na mon ntem a eboa yen e ma ye tumi e yi e firi ho na wonya wa hoto.
Okay aya aya repon kwada roma paka kra so so maye sami hunu hunu papa yi okɔ no a sɛbe wafon no a kyerɛ sɛ wanya cancer na ne na ayɛ kɛse no a kyerɛ sɛ wanya cancer na de ne bɛ mma hunu sɛ wanya cancer no bi
ɛno kɔ bi na cancer ne so te.
Okay
ɛno so kyerɛ sɛ obi a bɛ hunu a
swati bi a
no swati bi a no ɛnya cancer ebi a na ne kɛse ɛnya mede ma no ɛnya san so kra ebi a no ɔyare fufuru bi a ɛnya cancer. Obi great minutes she are na so timete enti aya mama yam prayer ho emu bu nkrofo atan ohun so obi eso ate na nse oyale yale oh yesu enya cancer ni obi a obi timi aka so obi enya cancer eye doctor de be ma doctor na hun eye so obe ye investigations Mr. Steven Ekan ho asem na apart from say breast cancer any prostate cancer or honum. Your cancer is being so ma a war. Ye ye funum ankasa. So be nya colorectal cancer. And pin pino. So it mean jan and I. You won't say, a you wom. A muja. You wom. And I say, ubi en ya men fancy. Pancreatic cancer. You won't say it me bed da nanny so. Coco, bonin any answer, sir. Aye, yellow. The presentations ne dosu. Ejina, baby. Cancer crown,
a war.
Anna, a bem ye hu, ne presentation. Na di obit, obit, o wo hu, competence will be hu, ne doctor, indi. E ma, yen an am hon ma, yen diagnose on crofo. Say bi a obi hu, so bi ene ye yellow, so o ene bi a wa ye se yo. Ye nya ma, doctor, for
me. Me dan se, ansa na me kwa misa kwa chis, wo me insa mi se obi yo. Enye na, na bosi ene se, cancer no di ene deba, ni fare bai.
Kansa na kansa no die de ba no die e ho kana e kana e den kakra nemum enhwemu kyerse se ubusuani bi ne titire o maami ana papa o immediate family obi obi a e ye foundation e ma se onzo bit me anya bi e nti no potoka se mo be kan se genetic predisposition na afi ye wo three other factors ana carcinogens a ebeti mi aboa amonya sa cancer ye fa factor ba kwa ofa na se physical ubu on ma wona mawiom a ye ya hasi na wiya ne bo indi ya fa na se wiya enye hwe enso ubu on ma enei ubu wa wedie ni mienu eno ye tuntum a china be hu no ekoko wada ne broni wasasa wedie na ni anyangopon de ma ewiya hye ubebre be a emoa o skin and all your physical factors nibia apart from that so radiations say your phone yeah na abebe basu me nka say phone na ma cancer but me ka ekwan a radiations nibi it me e ba yemu chemical factors bi so yo adibon ma eko mu a it me ma nya cancer chemicals bi na nse me te se na man for the formalin it me she kubi ayere formalin mo bi enim se formalin ye de she obi ase bi on kanti ase fo mu
ta
inde ye de she biane e ma wa wo ti ase
odi
a e che se one na mo no cry ti ase ewu wawu inde e ka chemical factors no ho afi biological factors bi te se viruses bacteria virus bi te se human papilloma virus ehwe mu chese it me ma cervical cancer indi your biological factors viruses bacteria na e ma yenya ulcer omo from H pylori no so it me e ma unya cancer into obi nya ulcer cha it me man ho kwan se obi timi enya cancer.
Mr. Kwaje,
yes sir,
e bi o ha ulcer be kan ho na kwani aye faso e nya cancer
Emsa wakeka niyama miyansa abom achirase. Ena tole biya hereditate. Sen wudi ikan kaya nise bu suyano mifan nise oma ame ana papa ewa yare ni bi na uwa. Ana se biya wawa yare ni biya. Nye se wansu shasi ya se wubeshe wansu ye. Wadi diye mu. Wunu mu. Se debe ya wansu. Which my born who by every
ma okay, mammy me sad to say.
Okay.
Me mammy woo me now with Nickansa. Papa woo me with Nickansa.
Aye.
Me papa penny, oba bakokra. And we are cancer. A chere say, wa woo me a vienoa, many am a timber beard. And unty me miss me ya biana.
Maybe so I wait to me and ya be so I'm sure who see ya. A hear ye oho. So that's why I'm sure who see ye send a medicine where did dear Jen Nunty. Jen Nunty. Ubetumi afaso anya bi.
Yo.
Ete se memfa ne se watotuo na wapoma na odi ato ho. Na wunyusu ye. Se ko ba se bibi trigger na ene betumi ama naba. Ente se ko bibi anko trigger cancer no dia. Ene wote uba bi boko. Nemum wadidie mu nkoyie, ode yesa bi nsanom wi nom ana se niam bi anse se odi ko nipa dua mu no. So odo ho hyehye niam sa niam no mu a. Ebe ti ma trigger wa ma oti mi akwa kunya sa
hawi. Afei na se wachi mwa fidi ina to ha. Apo mdi nko so, enu edri. Ene, ya hwe cancer, ya diya kukura. Ya, ababa iya nta mdi pa kuhumua. Ye mhunu diye, ya diye hu efa. Eni enya, ni pami enu, penjini rekun. Ene, peni kwache. Ya, omu diye efa mu. Na, mi se ya ba mswono. Aja, mi misaw. Mi ni breast cancer. Say ye ma. And I'm in prostate cancer. Say ye mema. Bema bet me and your breast cancer. Or ba bet me and your prostate cancer. Number seven bisan say ye wa cancer be oha. A ye exclusive. Sa man kwa na me man kwa. And I had to say.
Medas pa. Bema bet me and ya cancer. Your mema be oha. Omo no fun swabobo. To say ma. Your mema be oha, sir. Na ya na de demu baako 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 nti saafo no betumi anya cancer ni bibra wo no fo no wo wo saa no fo ya
me kan so mo betumi anya breast cancer
mo betumi anya breast cancer ni
okay
but ma no nti mu nya ya france prostate cancer isan se omo no ho no omo ni ya kan se prostate isan se omo ni prostate nti nya de o betumi anya saa prostate cancer ni bi amana ye ye
okay aya reko fa bi kan ho na che se apart from prostate cancer, a man timinyano. Your cancer no be owa, bema binya or babinya.
To say, dear Mr. Stephen, I can your cancer be on my gender specific.
Okay.
To say, dear, I can a memory service in the bema wind minya savaika cancer.
Okay.
Nanny, it's all ba service. I owe Bemo money as a prostate in the Bemo it minya.
I said, Mema service knee prostate.
Met me a cancer.
Okay.
And apart from that, no breast cancer, I said, your kind. A memory be a bit me born of what I said, your kind. But your cancer born my age general. So, be any gastric cancer. And I say, be any liver cancer and a colorectal cancer. Bemo it minya or bet minya because. Bema obrebo, oba obrebo, ubiye etiminya.
Yo, yeah. Yadie ni bi ohaya na mota kachere ye se. Yadie we free, nanu se krasa mu se pose kasa ye free, finishi edu ya sandu mu krono. Sente sa, ema miye hunu. Cancer, ye wo age specific bi da hon se. Se mfiye we edye uni ya, one cancer, ntem kwa wwa, mfa wun kura.
Meda sepa, ubiye etiminya cancer ni bi. So ya kola, so your ba, so your bema, and that's your penny. Ubit me and yabby, because your uncle and bibria almost so a nya cancer, nibi sabria, ecosui. Enti ubiye to me ya. No, my dear moon, I see a fenny ye. And a quire a bit my first boy and brown, so I see a fenny ye. And yes, and yammy a boy and a boy a giant, sir, say, it's me yanny a pibia. Your near may be your dear goa quam one, sir, but say, ye diswa, a bit my boy. Na yetimi atwe ya ho e free sa yare no
okay ayare ko na o de ka kre so so amaye
ah me de ka kre ka ho no te said your kind age na anka sa e risk factor
je se wu nyini no
wu enyini na anka sa e risk factor your cancers bi o no ma en kra enya ɛno nso nkyɛ sɛ nkora anya cancer yɛwɔ nkora cancer wɔ hɔ no neuroblastoma cancer yɛtumi tɔ yɛtumi tɔ nkora tumi nya bi yɛwɔ cancers ahodoɔ wɔ hɔ no ma nkora na ɛnya but aging no sɛ wonyini no nso te sɛ dynamican ɛyɛ risk factor sɛ wobɛnya cancer cancer bi te sɛ prostate cancer womfie no kɔ animu no na ɛma wo ho kwan sɛ wobɛtumi anya saa cancer no ɛnam sɛdeɛ yɛsi ɛbɔ yɛ berɛ bi ɛfa ɛnti saa na ɛteɛ
meyɛ aberanteɛ mewɛ sɛ metrae na nka mebɔ me ho ban no maanya cancer maanya ɛdeɛ ba deɛ na ɛsɛ meyɔ
deɛ sɛ woyɛ a ɛbɛtumi aboa wo no sɛ medic aka sɛ nnuane ahodoɔ bi wɔ hɔ a ɛsɛ wotwe ho firi ho abrabɔ bi wɔ hɔ a ɛsɛ woyi wo ho firi mu ɛsɛ wobɔ mmɔden sɛ wobɛtwe ho afiri nsa nom ho ɛsɛ wobɔ mmɔden sɛ wobɛyi wo ho afiri ɛnam wie ɛnam kɔkɔɔ wie ho ɛnam bebree no nyɛ adeɛ a ɛboa yɛn ɛno nso boa yɛ ma yɛtumi nya cancer afei maka jot ɛna nsa nso ɛyɛ adeɛ a ɛno nso ɛmmoa wo nti sɛ woyɛ aberanteɛ a wasisi no wopɛ sɛ wotwetwe wo ho firi saa nneɛma yi ho a ɛsɛ nsa nom nso wobɔ mmɔden sɛ wobɛtwe wo ho afiri ho na afei nso bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ exercise da biara nti exercise deɛ ɛsɛ wɔma no yɛ w'adua no bra no biara no ɛsɛ woyɛ exercise ɛnyɛ exercise a wokɔ aba na wabɛtena hɔ abɛnom nsa abɛnom abɛdi banku abɛdi motuo daabi ne mmom ɛyɛ exercise a da biara wobɛyɛ wokɔ baeɛ wobɛyɛ na woadware wahome woanya berɛ nso ahome home nso yɛ adeɛ ɛhia paa yie ɛbɛboa wo ma saa nneɛma nketenkete wei no woatumi atwe ho afiri ho na meyɛsan ka sɛ ɛsiane sɛ wobɛtumi anya n'abusua mu nso nti no ɛsɛ sɛ ɛno nso woyɛ ahwɛ yie wɔ wadidie mu sɛnebia wonyɛ kɛseɛ bebree because kɛseɛ mmorosoɔ no nso ɛma wobɛn ho sɛ wobɛtumi anya saa yareɛ wei
ɛyɛrɛko yɛde me fofoɔ abɛsi m'anim agya mpɛ kakra na wantɔto pɛ na mede ama ma no mu ada hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ afufuo no ɛtumi agyina soɔ sɛne deɛ mfa cancer ho
nsa nom aa nkasa yɛ asɛm foforɔ ɔmo nom sa no bɛka ahyɛ wo baa wi time no wadidie no kɔ fam saa na nsa nom teɛ wo nom nsa a nka fɛs wobɛtumi agyina anaa so ɛbɛ akra na ɛkɔ fam saa na nsa nom teɛ nti wopɛ sɛ wodidi a ɛho hia sɛ wobɛnom nsa ansa na woatumi adidi kakra bi a wobɛdi no a ɛyɛ ɛma wo ɛho hia sɛ wobɛkɔ akotwa bi na woadi fufuo
ɛte fɔ yɛ da nyankopɔn ase ɛnɛ baabi a ɔde aba bɛduri sɛ woka me ho a sɛdeɛ yɛyɛ no deɛ ɛdi kae no saa ne yɛyɛ no wei nso so yɛntumi mfa nnɛ nko a ɛnhwɛ cancer wie yɛbɛtoa so sɛ woka yɛ ho a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya ntoboaseɛ akyerɛkyerɛ cancer no mu yie na yɛhyia bia wu a yɛba bɛhwɛ mɛnya bie no nnuane bi wɔ hɔ a mɛdi a ɛbɛma cancer no akɔ ana nuane bi wɔ hɔ a mɛdi a ɛbɛbɔ me ho baa ma menya cancer no bie mpanimfoɔ yi bɛsa aba na wɔma aba abɛboa yɛ nti nyame nhyira mo ɛnɛ sɛ mogye berɛ na mobɛka yɛn ho ɛwɔ apomden kɔ so dwumadie so yɛ a me ne womienu yɛyɛ atiefoɔ a yɛtie na moaba bɛkyerɛkyerɛ yɛ ansa na yɛbɛkorɔ no badaworɔ ma wobɛsa aba wo din bio ama yɛ
mepakyɛw meden de stephen kwakye a mfiri yɛnya wo so SD Church.
Papa Kwakye, nyame nhyira wo. Wokɔ a, yɛkyɛ yɛnya wo sofoɔ nyinaa.
Yɛdase.
Wada Roma, wo so so.
Me nso, yɛfrɛ me Rɛko Bano.
Rɛko Bano. Papa Rɛko nso firi hi na
me nso mefiri Kwaman.
Kwaman. Yɛkyɛ Kwaman foɔ. Small landing. Nyame nhyira wo mu nyinaa. Nyame ba, ɔtumfoɔ Nyankopɔn nhyira no wɔnka ho. Nyame yɛadom a, Yesu maayɛ a, yɛpɛ sɛ hyia bio. Meda mo ase.
Ɔdɔfo wapɔ mu den ho hia nyame nti mehyɛ wo nkuran sɛ wobɛfa adesua a wonyɛ fii dwumadie yi mu ma yɛnte wɔ nka frɛ yɛn si namba yi so 050-156-1849 mesi so bio 050-156-1849 wobɛtumi nso atwerɛ yɛn ɛsi yɛ email address so a ɛyɛ adventist world radio gh @gmail.com. Adventist World Radio GA @gmail.com. With me so atreyes the address is so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Inti Ebrimu Nokwasem.
Anuanom ne agyidifo ene me no beka nyankopon asem ya mato din nyamesom a adwene wo mu okenkai roman fo ngoma ne tidumienu chichemu baako ekosi miensa na paul se anuanom gyina nyankopon mobro ho sum tumfo se momfa mu nipa dua nsi wo sa afore etiase ne so ani ya ene mu nyamesom a adwene wo mu na mo nyamu se wiase na mo mfa adwene mu foforo ye nsakira mo ho na mo sode onyankopon pe na eye no ahwe 3 minam adom ni mobro ho no de ahun me no so to mumufu mumubiara fo se ma onwene ntrade ese se odwene na mo onwene enida ho adwene se de onyankopon susu gidie achecha ma obia no ene ye mu bebre ye nyamesom ye mfa adwene nto ho ye mu bebre ye nyamesom ye nsese yenne ye ne yayo me dofo ma mimisa wo ma mimisa wo ma mimisa wo enu nti nyamesom a me no mie nu yesum yi eye nyamesom a adwene wo mu ana nyamesom a me no mie nu yesum yi eye nyamesom a yasese do we have a reasonable service unto God say ye nyamesom ne ye nyamesom a adwene wo mu a adenti nene ye nya adwene se tumi wo ankaamu eche onyankopon honhom kronkron se ye nyamsom ne ye nyamsom a adwene wo mu a adenti nene ye adwene aye nse se sofo ma nkuto na wo de sra e ma otumi se ye nyamsom ne ye nyamsom a adwene wo mu a adenti na ye nya ye nyintum se ye ye nyankopon ma ye betumi akoye nanim e wo ye afie mu abompa ye akire nyankopon na nyame betie se ye nyamsom ne ye nyamsom a adwene wo mu a adenti na da bia ye se ye kwahwe akwankyere ye kwahwe akwankyere meanwhile akwankyere ye kwahwe no enyina twresem so paul say me gyina nyankopon mo bro ho sutumfo se mo famu nipa dua nsi wo sa afore etiase ne so ani ya eno ne mu nyamsom a adwene wo mu onyame ye nyame a wo ye nyansafo na ye ni aye sum nyame no ese se ye de adwene ani ye susuye ene sum ntumfo nyankopon hwehwe ne ye bi hwe suban bi hwa brabo bi ya emfata kristo ni eno na me no mie no ye bo 2 Corinthians chapter 5 verse 17 osi na se obi wo kristo mu a no aye abode foforo kane ne ema ni nyina atwam adwene be pa ne kura me no mie no a ye de sum nyame eneyi a abrabo tantantan so sofo opa na unu asafo ba twempna but why na me sumu adwene wo mu onyame ayu sekandifo gwanhwefo se hwe onyame nwan ene abrabo tanta dressing tanta adentra frise ye nyame sum no ye mfa adwene to ho awrade hu ye mbo wo se our reasonable service unto God esese ye nyamsom ne ye nyamsom adwene wo mu ene ukwa South Africa so fo timi commande na asaf marian sensan nyamsom a adwene wo mu so fo timi ma asaf ba e ro ne pantes e wa sorry them nyamsom a adwene wo mu ni e ye nyamsom a adwene wo mu ni ene asofo binum abrabo asofo binum suban is a reproach unto the name Jesus Christ. But of way, eye nyam sumwa, adwene wo mu ana. Ye gu nyame ani mu ase. Ye de ye ne ye gu nyame ani mu ase. Ye de abrabo gu nyame ani mu ase. Adentra. Nipadua no nyina. Adwene no ene kura nipadua no. The brain is the citadel of the soul. So when the brain is crooked, when the brain is perverse, when the brain is damaged, actions, inactions, behavior, attitude, and the character is not good. Timidofu, nyame sumwa adwene wo mu. Metume nsafre wo. Se enter into nyame sumwa adwene wo mu. Se Yesu Kristo odene kra eye agyede ma wo no. Wo se ono ne wo kwan no kra ne nkwa obi nkwa gya ne nchen gye sa wo nam no so. Yesu Kristo achi ne sesa wo die. Yesu na sesɛ ohwehwɛ na kyira kwan na numu asɛm na sesɛ wo de yɛ adwuma empɛn dodo a ohwehwɛ Yesu Kristo anamɔ na wadi akyire no na wadi akyire sɛ de ɔno pɛ no na ɛkyerɛ sɛ onyame som no adwene wɔ mu nyame som a adwene wɔ mu ma memisa wo medɔfo onyame som adwene wɔ mu ana ɛwurade nhyira wo Yesu din mu amen
Yemre na so minya yanka de mu nyina ye ne wa na so o si etwa so enu nti no me san akai wo se ye pese yete wonka nti freyen ebesi 050-156-1849 misi subi 050-156-1849 obetimi so atreyen abesi abefo ntintan fidie so adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com Ubetiminswa Treya Besi address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyamin Shrao P. Sewutie Midin de Ekuya Sabia
AWR Ghana